namhlanje ndiyolwa ngokuliko umiceba ndime ngenxa elange amandla ndiwathathe embokweni namhlanje ndiyolwa ngokuliko umiceba ndime ngenxa elange amandla ndiwathathe embokweni ingoma ndithathe emoyeni 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 amandla ndiwathathe embokweni mayibizwe ingoma mayibhotywe imbola maziwe indonga mayibizwe ingoma eliya masabathi bathi siyabathakatha bakhusele moyo ngcwele ubashiya njani na ndiyaqaqamba ndingena ngentlanzi yomlilo ndichise ematheni ndiyaqaqamba ndingena embokweni ndivuthe ndinshiye emlothweni ndiyaqaqamba ndingena ngentlanzi yomlilo ndichise ematheni ndiyaqaqamba ndingena embokweni ndivuthe ndinshiye emlothweni ndiyaqaqamba ndithemba uvila ngeke ndiphindwa kwesithathu ndiyacela ndifuna isizathu ndiyaqaqamba ndithemba uvila ngeke ndiphindwa kwesithathu ndiyacela ndifuna isizathu ndiyaqaqamba namhlanje ndiyolwa ngokuliko umiceba ndime ngenxa elange amandla ndiwathathe embokweni namhlanje ndiyolwa ngokuliko umiceba ndime ngenxa elange amandla ndiwathathe embokweni ingoma ndithathe emoyeni 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 amandla ndiwathathe embokweni kutywatywa ushinto ngakho ndoda enye ephuzayo kunzima kukhala amaquza konyuka amahlombe bona kunzima kontema kwanayo ikhombe ngentonga yindoda eculayo inika ithuba lothetha babamba ngenkolo tate befunga sinemani iqabhela amatyholo bethi qakala ndilandela ngehlombe xumaxhuma ungalimalala ihlombe ingoma ndiyithathe emoyeni amandla ndiwathathe embokweni iinkosi zindibiza inkokheli ndifana notata maneli phumeleli idabi ndihamba neenkozo namhlanje ndiyolwa ngokuliko umiceba ndime ngenxa elange amandla ndiwathathe embokweni namhlanje ndiyolwa ngokuliko umiceba ndime ngenxa elange amandla ndiwathathe embokweni ingoma ndithathe emoyeni 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 amandla ndiwathathe embokweni.